Mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa nanjye Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashakisha babo baburanye hagati imyaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine na bibiri na gatanu. Murumva umusaza ushakisha abahungu be batatu batandukanye muri mirongo cyenda na kane. Hari intimba yatewe n'abo yabuze ariko azi neza ko batabarutse, ariko hari n'iyo agifite yo kutamenya irengero ry'abasigaye inyuma.
Bari bajyanye n'undi wa kane we bamutuye mu Kivu arapfa.
Komera
ko yagiye bazivuga.
Komera muzehe, komera ihangane.
Ihangane
ndakumva birangora ku kongera kuzamura akababaro mwagize icyo gihe nkabibasubizamo, ariko ndi hano kugira ngo mbakomeze ndakwihanganisha. Murumva umwana umaze imyaka 27 abonye nyina agenda agiye gusenga azi ko azagaruka, none amaso yaheze mu kirere ariko ntiyiheba, ahora asenga yizera kuzamubona. Turashaka kandi n'irengero ry'umwana w'umurundi wavuye iwabo mu Cibitoke afite imyaka 14 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine, mushiki we aramushaka. Mu minota 60 dufite muri aka kanya turatumikira benshi muri mwe mumaze iminsi mudusaba kubatwaza ubutumwa.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wicike intege
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe
rero.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine, umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 3 yatandukanye na papa we atibuka neza bamubwiye ko yitwa Kari Rwanda. Umwana w'umuhungu yitwa Dano Nsengimana, atuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Kigabiro, akagari ka Bwiza, umudugudu wa Munina. Babwiraga mu kanya arashakisha papa we, nicyo cyatumye aza mu kiganiro agasaro kaburaga. Tuguhaye ikaze Nsengimana Dano.
Ndashaka ko nabona ukuntu mbona n'ababyeyi banjye twaburanye.
Ababyeyi bawe bangahe?
N'umubyeyi umwe papa, urebye n'umuryango umukomokaho nawo nawubuze kuko ntabwo ndamenya aherereye.
Papa wawe uramuzi, waramubonye?
Ya, ntabwo simuzi, sinanamubonye kubera ko navutse mu 1991 leta mu Rwanda yitaba jenoside. Na jenoside ubwo mama yaje gupfa tubaturanye gutya n'umubyeyi wanjye ariwe papa.
Mama wawe mbere yuko yitaba Imana komera, yigeza kubwira papa wawe uko yitwaga? Urazi izina rye?
Oya, mama yapfuye mfite nk'umwaka umwe n'igice, we simuzi.
Abakureze hari amakuru bigeze baguha kuri papa wawe?
Amakuru bambwira kuri papa, cya mbere bambwiye ko avuka muri Kongo, cya kabiri bambwira ko yakoraga muri Brasserie ariko yarabagano za Kimihurura, afite n'undi rugo abana bashiki babazano zano mu Kiyovu.
Yakoraga muri Brasserie yihe? Brasserie yaho ngaho i Kigali, Brasserie yo ku Gisenyi, Brasserie yihe?
Bambwiye ko yakoraga kuri Brasserie Gisenyi.
Yakoraga ku Gisenyi agataha i Kigali. Ugenda umbwira amakuru baguhaye, ndabyumva ari ukiri muto, y'amakuru ndayafata ukuyampa, ndagufasha kugira ngo tuyubakire hamwe. Bakubwiye ko papa wawe yakoraga ku Gisenyi ataha i Kigali, yakoraga ari hari niho yagumaga? Wambwira ko yari afite ingo ebyiri.
Ngiye bambwiye ko papa yakoraga kuri Brasserie ataha i Kigali, noneho bambwira ko yatahaga Kimihurura ariko afite bashiki be babaga mu Kiyovu.
Abo bashiki be babaga mu Kiyovu bitwa bande?
Abo babashe kumbwira witwaga Nyabenda, nditwaga Josiane.
Papa wawe we yitwaga nde?
bambwiraga ko bamwitaga Kadi Rwanda.
Kadi Rwanda yari umunyarwanda ukomoka muri Congo cyangwa se ari umukongomani waje mu Rwanda kwakora?
Urebye ukuntu nyogokuru yansobanuriye, yambwiye ko yahuye na mama kubera ko yari umukongomani waje gushakisha ubuzima mu Rwanda, akora mu Rwanda. Kuko umukecuru yaje kumbwira yuko bahuriye i Kigali babona na gutya nyine ubwo mu nyine muzaba papa bateye mama inda ariko i Kigali, ubwo ni uko nguko nyine baje kuza kumbwira ayandi makuru mfite.
Uyu Josiane se cyangwa se uyu Nyabenda wabuza aho baherereye?
Kugeza iyi saha n'abantu bakanga baherereye abenshi barapfuye ntabwo bakiriho. Gusa amakuru mfite ni uko bambwira ko ngo bashobora kuba harimo umwe hagati ya Josiane cya Nyabenda arimo uba mu Bubiligi, undi akaba ari i Kigali cyari muri Congo. Kuko amakuru bambwiye ko mama apfa bose baje kumushyingura, abapapa na bashiki be bose baje kumushyingura, ariko kubera ko nari muto ntabwo nzi ngo baraje cyane baje kurumva. Nifite umwaka umwe n'igice kandi umwana w'umwaka umwe n'igice bananikinabaza.
Nyogokuru wawe yaba yarakubwiye niba Josiane cyangwa se Nyabenda bakuzi ku buryo uvuze izina ryawe bakumenya?
Yarabimbwiye, yarambwiye ngo bari bazi, kuko urabona bari bazi dano bagiye ubundi iryo Nsengimana mvuga bari nyise ngiye guha kwa muganga kwa kundi uburwaye nko mu 2004 nibwo bari nyise, naho ubundi bo bazi dano. Kuko yambwiye ko uwo Nyabenda yakundaga kuba igisenyi, ubwo rero arambwiye ati nurangiza uzashakishe uvuga ko witwa dano.
Barakuzi neza ko witwa dano?
Barabizi neza kuko bajyaga baza no kunsura. Icyo gihe ngo mama arwaye yenda gupfa, numva ko baje bakanamurwaza bahamara igihe, niko amakuru ambwira.
Iri zina rya papa wawe Kari Rwanda ni izina rye nyaryo cyangwa se ni rihimbano? Nta rindi zina afite?
Kubera yuko nta rindi bambwira ko nabambwiraga, bambwiraga ko ngo yajyaga aza anatwa afite n'imodoka yitwaye. Urebye rero nababaza andi mazina bakambwira bati reka reka, ubwo bambwiye yuko ngo uwo Nyabenda ari we waje gushaka ajya gushaka mu Bubiligi, abona umugabo mu Bubiligi abaragiye.
Nsengimana, niba papa wawe ariho akaba yaragize akanya ko kwiga ikinyarwanda igihe yakoraga muri Brasili yabrarirwa ku Gisenyi, niba kumva n'icyo ushaka kumubwira nk'umwana kivuge mu kinyarwanda nacyumva azabaririza, bazamubwira icyo ushaka kumubwira. Usigaranye umurota umwe rwose wufate umubwire icyo ufite.
Namubwira uko mfite amatsiko yo kumubona kandi nkumva nakongera ngahura nawe kubera yuko byazanshimisha. Ndumva n'ibyishimo nazagira mu mutima wanjye, nazishima cyane nongeye kumubona ukundi.
Nsengimana Dano, ndabikwifuriza nanjye ndibwira ko umwana wese nta kindi yifuza uretse kumenya umubyeyi. Tuzagufasha hano mu gasaro kabura guko dushoboye kugira ngo niba papa wawe Kari Rwanda kiriho tumubone, tubahuze, tugufashe kongera kugira ibyishimo by'umwana. Ngaho rero komera, ndagushimye cyane kuba waritabaje ikiganiro agasaro kabura gakwijwe rya Amerika.
Murakoze, n'ukuri Imana ibahe umugisha. Murakoze kudufasha kandi n'ukuri mbifurije umugisha rwose, Uwiteka abahe umugisha kuba mwaradutekereje abantu babuze ababyeyi baburanye n'ababo. Rwose tubasabiye umugisha, Imana izabahe umugisha.
Agasaro kaburaga.
Nyiribambe Serafine utuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga mu kagari ka Nyarupfubire, umudugudu nawo ni Nyarupfubire, arashakisha papa we Sosteni Harindintwari amuheruka afite amezi abiri batandukaniye ahitwa Kananga mu cyahoze ari Zaire ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ndashakisha papa.
Papa wawe yitwa nde?
Yitwa Sosteni Harindintwari Sosteni.
None mwaburanye ryari?
Yaburanye na mama 94 mu ntambara.
Bari bageze he?
baburaniye muri Kongo.
Muri Kongo mu kahe gace?
Bari bageze mu mugi witwa Kavanga benda kwambuka.
Icyo gihe muri 94 wari ufite imyaka ingahe?
Nari mfite amezi abiri, ariko ba data wacu bajya babimbwira.
Bakubwira uko byagenze?
Ba mama kuri uko byagenze.
Mama wawe se we ntacyo yibuka?
Nawe arabyibuka, nyine yambwiraga ko bambukaga, nyine batandukanye, igihe benda kwambuka bajya Kananga.
Kananga yego.
Nuko niho batandukaniye nyine baraburana, we ngo yashakaga kwambuka ajya hakurya.
Hanyuma mama wawe we aguma hakuno?
Mama we yagumye hakuno, nuko barahunguka barashyira baza mu Rwanda.
Icyo gihe mama wawe yaraguhetse?
Icyo gihe mama yari ameze afite amezi abiri.
Kuva icyo gihe nta kandi gakuru mwigeze mumenya? Birumvikana ko arukira umwana, ariko aho umaze gukurira hari icyo mama yigeze akubwira? Papa wawe yigeze yongera kumushaka? Hari agakuru ke yongeye kumenya?
Njyewe nashigari kubareba ndababura, umuntu nyine nari mbwiye ngo andangire aho muherereye, arambwira ati ntabwo nabimenya keretse kuzitonda tugashaka nimero zabo tuzira mu rugo. Nuko ndagenda ndatuza, ndavuga ngo umva rero w'amana uzakora ariko ushaka, ariko ndashyira nzibone. Nuko ejo bundi rero sinzi ukuntu nakurikiranye ikiganiro Agasaro kabuze, numva uko bigenda, nanjye rero mbigenza gutyo. Nibwo ngubu nibwo nyimushaka.
Ubu nibwo bwa mbere ushatse papa wawe?
Ariko amakuru naba mfite nibwo bwa mbere nshatse papa.
Wari ugiye kumbwira amakuru waba ufite n'ayahe?
Hari amakuru umuntu yigise kuma ngo papa ariho ngo aba muri Kongo.
Yego.
Ngo bari kumwe. Ubwo rero yagiye kuma nimero ziwe, nongeye kumuhamagara barambwira ngo yapfuye.
Uwo muntu nyakwigendera wakubwiye ko yaraza aho papa waherereye, ugendekereje nta karere yakubwiye, nta hantu wibuka, nta jambo na rimwe wibuka yakubwiye ati yari mu mujyi umeze gutyo uvuguru uri mu runuru? Nta kantu wibuka yakubwiye?
Muri Zambike, muri Zambia.
Muri Zambia cyangwa muri Mozambique?
Muri Mozambique.
Yakwiye ko ari muri Mozambique. Mozambique rero ntabwo ari muri Congo. Mozambique ntabwo ari muri Congo, Mozambique ni ikindi gihugu.
Yego.
Niba papa wawe ari muri icyo gihugu cya Mozambique, nibutse abumva ijwi rya Amerika ko papa wawe yitwa Sosteni Harindintwari, niba ari muri Mozambique azumva ijwi rya Amerika, azakumva, azumva amakuru yawe. Ngaho gira icyo umubwira nyiribambe we, gira icyo ubwira papa wawe.
Mana ndamusuze cyane cyamunye kumaso kumaso tukabonana cyatukanavugana, basi ndanarangiza nkanitiye.
Ngaho mubwira amakuru ya mama wawe.
Amakuru ya mama araho, yaraho njyenyine afite, turi kumwe araho, ni inkumi, arakomeye, ari kureke ko nyine ibyo bitabura ko yabuze umugabo we. Nawe aramusuhuza cyane, n'abavandimwe baracyobe, uretse umutekano witabye ejo bundi, nimba nyumva nyine arabyumva. N'abandi bose baraho.
Abandi bavandimwe be ni bande?
Uwitwa Nseka nabo, hari uwitwa Olivier, hari uwitwa Dieri, hari uwitwa Niyonsaba, abo bose nyine nimba bumva arabamenye.
Azabamenya. None se wowe yagusize ufite amezi abiri, wari gato, warakuze, uwo mukobwa w'imyaka 28, ngaho ibwire papa wawe, mubwire uti papa ubu narakuze, ubu se wimariye iki? Mubwire amakuru yawe gato. Usigaranye umunota umwe kugira ngo turangize.
Papa ndamusuhuza cyane, ndi inkumi ishima Imana, narize ngeramo hagati mbura ubushobozi, nimba nyumva nyine nuko turi ndi kumwe na mama, turacyacumbitse, turi mu bukode, nuko nyine nuko tubayeho umubwira ati nisambu yawe famiye yawe yarayimwe bakerekane wiyizira
ubwo niba kumva azafata ikemezo gikwiye nongere ngushimire kuba warihanganye ugafata igihe cyo kugira ngo utegereze kano kanya kugira ngo uze mu kiganiro agasaro kaburaga kandi mba papa wawe Sostene Harinda Intwari akumva akabari muri Mozambique cyangwa se mu kindi gihugu utarabyumvise neza agashobora kuba kiri muri Zambia cyangwa se mu kindi gihugu ubwo nuwamumenya yamubwira ko umukobwa we amushaka ndagushimiye cyane rero
ngaho naba mongereye neza Imana azabaho umugisha mwese cyane
urakoze cyane Serafina Nyiribambe ngaho ukomere ugira amahoro
yego namwe murakoze cyane
agasaro kaburaga
hashize imyaka 27 umwana witwa Muhawe nayo Maria avutse avukira mu nkambi ya Kalehe yahunganye n'ababyeyi be ari uruhinja kugeza ahitwa Bamanya mu kirwa cy'Amaheba mu nkengero z'umujyi wa Mbandaka muri Congo papa we Viateur Nahayo amaze amezi atandatu ategereje kuza mu kiganiro agasaro kaburaga inkuru ya Maria Muhawe nayo ni inkuru y'umwana wahawe abamurira kugira ngo bamuramire ibintu bigeze wandabaga papa we na nubu ntasinzira dore inkuru ya Viateur Nahayo ari mu karere ka Bugesera umurenge wa Gashora akagari ka Kagoma si umudugudu wa Kiruhura
natangiye gushakisha muri 1998 tubungutse niyambagaza kuwaruje na iyi miryango ya Gatulika ariko baranirwa bava ko ahantu ari kure batashobora kumenya amakuru yaho ubwo aho numvise ikiganiro nibwo nanjye nagerageje gushakisha buryo kinamenya inzira binyuramo kugira ngo mbonane n'ishwi rya Amerika nza kubona umufasha amfasha kubona inimero y'uyu munyamakuru uri Kigali Eric niko kumwandikira hanyuma mwandikire niko kumbwira yo kumusaba ko ashyira ku rutonde ubwo numvise mu magambo hari mu kwezi kwa karindwi nibwo yashyize ku rutonde
warakoze cyane gutegereza igihe kirageze none uwo urangisha ninde Nahayo
uwo ndangisha ni umwana wanjye w'imfura nabyaye muri 1995 ubwo twari mu buhungiro kuri nabwo nashakiye mu buhungiro harimo umwana avukira mu cyahoze ari nkambi ya Kalehe aho intambara zibereye ubwo twakomeje urugendo tugera za Masisi Masisi tugira ucuro none umwana ahetswe ubwo hari muri 1996 turakomeza tugera za Kisangani Kisangani tujya za Ikera Opara ko twari kwambuka inzuzi iyo za Equateur niko kugera Bandaka ubwo Bandaka rero niho yaje kuburira kubera ibihe bidasanzwe by'intambara bidasanzwe ikomeye
iyo uvuga ko ariho yaje kuburira umwana w'uruhinja mwajyanye muhetse yavuye mu mugongo ate yabuze ate byagenze gute
uko yabuze hari mu gitondo kifatwa ry'umujyi wa Bandaka hanyuma kuko abantu bakuru ntaho bashoboraga guhishwa ariko mu butabazi bwa Tanye Kongo bafataga abana b'impinja atiri mu gihe abana batazi kuvuga umwana utazi kuvuga ko ari bafata bakamugumana abandi tugakomeza kwibungutara mu mashyamba ubwo mama we rero muri uko kuburana mu masasi y'igitondo nibwo yaje kugenda asanga aho bari gutanga abana babara mu mwaka aho yari kumwe n'umudamu w'umunyabutare w'igikara ambwira ko umwana ndetse yari yambaye agapantara gatukura nduva ariko yari yamwambitse mu gitondo ariko amusigana n'igishora kirimo amabara y'umuhondo n'umweru amusiga ahantu mu kirwa cya Mareba ku Kibandaka hafi y'aho twategeraga indege
none se uwo mwana birumvikana nimba mbyumva neza hari abantu babagira neza bavuze bati ni muduha abana tubasigarane mwebwe mugende abo bantu mwahaga abana hari kazi nakabo muzi uwo mwana mu mutanga haro ababwiye ati ndamwakiriye hari agapapuro yabahaye ati ni mugende ni mugaruka nzamubasubiza byagenze gute
ni kuvuga twarongotanaga mu mashyamba madamu yari yasigaye inyuma hanyuma aho amariye kungeraho mu makuru ambwira ko umwana bo bahise bagira ahantu bari kumwe n'undi mama bakavuga ati muzana abo bana ngo ambwira ko umwana yamuhaye umumama yari ari kumwe ngo n'umuhungu we ariko yaje kumusobanura ambwira ko ngo yari nk'umugabo
none se aho ku kirwa cy'amaheba mwasize abana nyuma ugarutse mu Rwanda ugasiga imfura yawe nyuma aho ngaho mu nkengero za Mbandaka wigeze utekereza ukavuga uti igihe nikigera nzagerageza nsubireho njye kureba aho nasize imfura yanjye
nagerageje kwiyambaza nk'abapadiri ko nitwa ari bo bakunze kugenda cyane nabaza akavuga ati aho hantu za Mbandaka ni kure cyane nta makuru wamenya atawuha ntanu wahagera ubwo rero kubw'amahirwe y'impuhwe z'Imana numva Imana yarabakoresheje abantu batangiye kurangisha niho nanjye kujya ku murongo mvuga nti wavuga aya mazina y'umwana nkasobanura amakuru wenda Uwiteka aba yakimurinze na amakuru yakumvwa hanyuma nawe agashobora kuba yabona ababyeyi be agataha mu gihugu cy'ababyeyi be
none izina ry'umwana wawe urangisha rimbwire yitwa nde
umwana wanjye yitwa Muhawe nayo Marie Edite yasigaye aho ngaho i Mbandaka uvuye ku kibuga cy'indege aho indege zazanaga abantu i Kigali muri 97 hari mu kwezi kwa gatanu nko mu birometero bibiri
uvuye ku kibuga cy'indege ariko ni rwagati mu muruzi rwa Congo
kuri Freve Desire niri Freve yaramanukaga ariko kubera ko twari tuvuye muri izo santere ahantu turi nka cyane duhura tugera ngo mu nkengero ze za Freve aho Freve iri kugenda niba ariko turi mu mazi n'ubundi ariko twumva ibiza mu mazi hakurya n'ubundi aho twari tuhagaze hari ngo kari mu mazi
none ubu wagerageza gusubira mbanda kagashakisha icyo kirwa cy'amaheba agashaka uko yabona umwana wawe Marie Edite Muhawe nayo yabariza he hari agasantere gahari hari akaduka gahari uretse uwo mugabo n'uwo mugore mwasigiye umwana hashize imyaka 27 abantu barakuze barahindutse ariko se hari akantu wambwira umuntu yaheraho akavuga ati ugakoresheje wahagera abo bantu mwasigiye abana bari ni iki kibaranga basengeraga he bavugaga uruhe rurimi
ubu bavugaga ibirebana n'iringara n'iringara bakoreshaga n'igifaransa ariko uvuye aho ngaho kuko tumaze kuva muri ako karwa muri iki kirwa kuko cy'uruzi twarazamutse duhita duhingukira kuri iyo santere muravuga ati ni muri santere banyuzemo hanyuma twibahitaga baduhereza impungure duhita tugera mu modoka za HCR zigahita zitugeza ku kibuga cy'indege ugeze aho ngaho imodoka zashyiraga abantu ku kibuga cy'indege uvuye mu mujyi wa Mbandaka ndani ko twari mu mujyi wa Mbandaka hafi yaho ibyombo byapakiriraga abantu niho twagira ikibazo dusubira mu kuboko kw'iburyo muri ako gace
Viateur nahayo ndagushimye cyane kuba waritabaje ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tugufashe kubona imfura yawe Marie Edite Muhawe nayo urakoze kuri ayo makuru kandi ngushimiye kwihangana bategereje igihe kirekire ukomere tuzafatanya kumushaka
bo nanjye ndabashimiye Imana ikomeza ibakomeze bongerere imigisha myinshi kuguma gufasha abana bavuze Uwiteka akazajya abacyura mu gihugu cyabo kandi tukomeze Imana ikomeza turindire rwose tukira turi benshi kandi amasengesho y'abana b'Imana namaguma kubageraho cyane mukomeze
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona wicike intege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri Sanga Dismas Hatungimana n'umurundi utuye ikigadi igikondo mu kale ka Kicukiro murenge wa Kigarama umudugudu wa Kimisange ararangisha musaza w'umugore we Richard Hakizimana warutuye mu Cibitoke Dismas Hatungimana ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ego murakoze cyane.
None uri mu kiganiro agasaro kaburaga niki kikuzanye muri iki kiganiro?
Muri iki kiganiro kuko narimaze igihenza ntegera iki kiganiro cy'agasaro kabuze, numva yuko mwagiye ico mufashije ico gihe nari ndi kumwe na madamu ambwira yuko hari musaza we yabuze.
Uwo musaza we yamuburiye he?
Uwo musaza we yabuze mu 94 i Burundi, ari Burundi baba mu Cibitoke. Ubwo musaza we baramubura, baburana mwico gihe nyene mu ntambara, ariko mu nyuma baza kumva yuko we yoba yari ahungiye muri Congo. Ubwo rero bararindira baraja kureba muri Congo, baramubura. Aho bageze bababwira yuko yoba yagiye gutura ngo ikaremi aho yari ari ubwo bwa mbere yarahavuye.
Musaza w'umugore wawe yitwa nde?
Yitwa Hakizimana Richard.
None se muri 94 baburana yari afite imyaka ingahe?
14.
Ababyeyi babo bari hehe?
Babana mu Cibitoke nyine.
Bava mu Cibitoke bahungira mu cyahoze kitwa Zaire.
We yagiye wenyine, baraburanye kwa kwakunda abantu bahunga ukamenya bamwe bajanye hariya abandi hariya, baraburanye rero nk'ico gi.
Hakizimana ajya
muri Congo.
Muri Congo mushikiwe aguma mu Cibitoke.
Yego, baguma mu Cibitoke n'ababyeyi biwe bandi bose.
Kuva icyo gihe kugeza ubu nta makuru?
Nta makuru.
Birumvikana ko twaje ijambo umufasha wawe yaguhaye amakuru ahagije, nanjye nifuza ko wansangiza kugira ngo amfashe gushakisha amakuru mufite kuva yagenda ibuvira mu kanya wambwira guti bagiye kwa mushaka basanga yagiye ikaremi. Yajyanye nande ayo makuru mwayabwiwe nande?
Makuru umushikiwe wundi avukana na madamu ibamu, hari umuntu ngo yaje ava muri Congo aramwiganira ko yabuze mwene musaza wiwe, amubwira yuko amuzi yamubonye ico gihe muri Uvira. Umushiki wiwe ahita aja muri Congo muri Uvira, abantu yamubwiye exactement ahageze, bamubwira yuko uwo muntu bamuzi ariko atakiba ngaho, bahita bamuha n'agafoto kiwiwe yari yahasize. Ubwo avuyeyo wewe bamuhaye nimero za telefone zabo, bamubwira ko azabahamagara akababaza yuko boba yaragarutse cyangwa boba baramubonye, mbese ibintu nk'ibyo. Ariko we rero mu nyuma telefone baza kuyimwiba, aho mbaza nimero za ba bantu muri Congo, ugabura amakuru yose, amakuru abaraheze. Ugeze ico gihe nta kundi kuntu arabona asubira kuvugana nabo.
Ako gafoto ka Hakizimana muracyagafite aho ngaho?
Yego.
Abo bantu bibuvira bababwiye yuko yagiye karemi, nta kindi kintu bababwiye cyadufasha kumenya aho ashobora kuba aherereye? Ubwo yagiye afite imyaka 14, ni ukuvuga ko uyu munsi afite hafi imyaka 42. Nibiri amaze kuba umugabo, nta kazi na mwa bamutaziraga, hari niki kimuranga?
Bamutazira kadogo.
Kadogo?
Akiri ngaho muri Uvira.
Yigeze abo mu kadogo muri babandi baba kadogo?
Simbizi neza, wenda kubera bamutazira iryo zina ushobora gusanga yageze muri Congo ico gihe akabaho nabo ubuzima bubi, mbese bakaba bamwita kadogo.
Wowe arakuzi Hakizimana? Arakuzi, azi kuri kumwe na mushiki we? Ntabwo abizi.
Ntabwo abizi.
Mushiki we ntabwo muri kumwe aho ngaho, wowe uri ku kazi?
Oya, mushiki we ndi ku kazi ubu, mushiki we ari mu rugo.
Iyo amukubwira ni iki kintu wambwira cyangwa wavuga muri kano kanya abantu bumva ikiganiro agasaro kaburaga bakumva cyatuma Hakizimana amenya yuko urimo umushakira amahoro kuri kumwe na mushikiwe? Mushikiwe yitwa nde?
Mushikiwe yitwa Habyarimana Magnifique.
Niki kintu yakubwiye amwibukiraho cyane n'utuhe dukino bakinaga niki wakwibutsa Richard Hakizimana ku buryo yumva koko ko ari mushikiwe umushaka niki yamukubwiye
mushikiwe ni muto yamukurikira nk'ubwa gatatu
yego
ico gihe nibaza niwe yari imfura iwabo
yego
yakurikirwa n'undi muhungu yitwa Delphe nawe nyene mu miseze yitabye Imana agakurikirwa n'undi mukobwa yitwa Habyarimana Mireille
yego
mbese ni ibintu nk'ibyo nk'udukino baba barakinaga ndumva yari akiri muto ndikiretse mbajije mudamu nkamwe ngeze mu rugo nagwa nk'amakuru
oya ibyumpaye birahagije yakumva abavandimwe be akamanya ko muri umuryango mushaka ariko se mbere yo kukureka igihe twadufite kirimo kirarangira ariko n'ubwa mbere nakiriye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga umugabo nkawe ushaka musaza w'umugore we uwo mufasha wawe umugore wawe iyo muri kumwe ubona kuba tabunana na musaza we hari cyo bimugabanya ahubona bimuha umuhangayi kubona atanezerewe kubera ko ataza aho Hakizimana arisharaherereye
mbese abayumva babaye cyane mu muryango baba bumva bamukeneye cyane kuko niwe mu bavukana n'abahungu babiri uwundi yitaba Imana mu minsi iheze ariko bo baguma bumva uko bakeneye kuba babona musaza wabo wundi byabashimisha cyane mu kanya niho navuganye na mukuru we wundi ari Burundi uwo mukobwa yamukurikira arambwira ati ahubwo kuba unabimbwiye ati hari umukozi w'Imana twari twavuganye ati nawe tuvugana ku bya Richard ati mbese ndibwira ngo ni Imana yo bigomba imutwereke muri makuru umva uko nyine baba bamufite igishika babumva uko bamubonye cyaba ari cizere
niba bari byiza kuri niba Hakizimana Richard akumva wowe Dismas ha Tungimana azamenye yuko washakanye na mushikiwe Habyarimana Magnifique ukaba ushaka amakuru ye ndahamya yuko tutazatinda kuyamenya ngushimire cyane kuba witabaje ikiganiro Agasaro Kaburaga ugashakisha musaza w'umugore wawe kimwe n'abandi barundi baraho ngaho mu Rwanda ndetse n'abari mu Burundi n'ahandi bari hose ku isi bumva ikiganiro Agasaro Kaburaga wadufasha kumenya aho Richard Hakizimana aherereye byadufasha kumuhuza n'umuryango we umukeneye ngaho rero Dismas Hatungimana ukomere ugira amahoro
murakoze cyane
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
Uwizeyimana Vanessa uzwi ku izina rya Doto hamwe na musaza we Francis Kurwa bavutse ari impanga babuze umubyeyi wabasize mu mwaka w'1996 bari bafite imyaka itatu tu ya basije ababyeyi be bari batuye mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kirehe akagari ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda umubyeyi wabo yitwaga Burasa Glorieuse abavandimwe be bitwa Mukarubuga Devota na musaza we akitwa Rugunzigwa Emile aba bana baramushaka kandi barakuze inkuru yabo tuzayigarukaho mu kiganiro gitaha cy'Agasaro Kaburaga Muri kano kanya ngiye kwakira umusaza wabuze abana batatu mu mwaka w'1994 wa kane abagizi banabi bamutaye mu Kivu uwo musaza yitwa François Babiriji atuye mu karere ka Mugambazi mu murenge wa Murambi mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda aho kera bitaga kwa Rwubushishi ndaharuzi none uri hano rero mu kiganiro Agasaro Kaburaga uri kumwe na Venuste Nshimiyimana none mbwira uragira ngo ngufashe iki wa mubyeyi we
ndagira ngo umfashe kunshakira abahungu banje batatu babuze
abahungu bawe batatu ni bande
harimo uwitwa nyirabahunde Jean Bosco bamuhemba akazina kamuzehe akabamo uwo bitaga Senzoga Diogene akabamo uwo bitaga Ikorinyao Kaburiheri naba n'undi mwana witwa Kayitare Jean Pierre wo mwene nyina w'umugore wanjye ntunze nyine mwene nyina wo bose ndetse n'umuryango umwe.
Hanyuma se abo bana bose bagiye he mwatandukanye mute?
Bambo yo tuhunga ndese ngiye banasiga Iremera noneho abana barakomeza bamara ukwezi kurangwa bitsinze baragenda ubwo njyewe naravuga nti sinshobora kugenda ntabwo nagereyo njya nigarukira mu rugo abana bagenda batyo baransiga ubwo rero bajyanye n'abashyitsi babo bagishyitsi babo baragarutse rwose narababonye bari hano turikumwe.
Abahungu bo ntibagaruka?
Abahungu ntabwo bagarutse bari bajyanye n'undi wa kane we bamuteye mu Kivu arapfa
komera muzehe komera ihangane ndakumva birangora ku kongera kuzamura akababaro mwagize icyo gihe nkabibasubizamo ariko ndi hano kugira ngo mbakomeze ndakwihanganisha komera ihangane hanyuma dukomeje ngufashe kugira ngo umbwire dushobore kumenya aho uriya muhungu wawe Jean Bosco aherereye tumenye aho Diogene aherereye tumenye aho Gabriel aherereye aho Jean Pierre aherereye wihangane abo bashiki wabo bagarutse ambwiraga yuko abo ngabo bo muri kumwe
mari masaka undi turi kumwana hepfo ndese baratwaye nk'isaha murongo baje muri iyo ntambara bo bazi hantu bagiye bo bazugunya babatera babata abahungu barigira abahungu menda guheba n'umukobwa wari warasigayeyo we yageze inyuma byageze hagati araza nawe yabuze ariko yarajyangiraho n'abarahari.
Hanyuma se mu makuru baguhaye bakubwiye yuko basaza babo babasize he?
Basi kwa hiyo mu mashyamba ya Kongo nimo basigaye bararongotana ubwo ngubu nweza aho bari bari kumwe Gatare bari bahashenya iyo Gatare ngo niba naza kayinda aho ngaho abandi basigaye bararongotana ubwo basigaye ngo mu ishyamba niyo turavuga ngo nzandebe rwose rwamboneye rwose yewe n'Imana yagufasha nanjye nanjye kandi kubwo abantu nanjye rwose ntabwo bangira ngo ndenganirewe rwose.
Oya ndabyumva wambwiye ko hari abahungu bawe batatu nimba nibuka neza wambwiye Nyirabahunde Jean Bosco umbwira Senzoga Diogene umbwira Ikorinyayo Gabrieli ariko wongeraho n'undi Kayitare Jean Pierre umbwira yuko ari mwene wanyu ari wa mwene mu Bibiligi
akomoka ahantu ingirwi
ingirye ndaharuza aho ngaho hafi ya Butongoyo.
Muramu we
yego
nyine ari muramu wanjye senuvuga ko wamubyaye yari afite mukuru w'umugore wanjye abo basaza bo barapfuye ari umugore we yarapfuye ntuzira patwe abana be nibo batuye ingirye ubungubu.
Nawe ni nk'umwana wawe none
ni
umwana wawe aho bari niba bakumva muri kano kanya hano ku ijwi rya Amerika aba bana bakaba bakumva rwose muzehe Bubiligi ni iki wababwira? Babwira amakuru yo mu Rwanda, babwira uko hameze, babwira amakuru y'iwawe, babwira amakuru y'abana bari mu rugo kugira ngo nabo bumve ako kantu ko mu rugo k'ababyeyi kabareshya kati mutahe. Bababwire icyo wifuza kubabwira, icyo ufite ku mutima.
Icyo nifuza kubabwira,
yego
bakuru babo turi kumwe, hari Cyprien twizeye Imana n'abana be rwose yaraje yashatse umugore yarabyaye abana be barangije universite abandi barangije amashuri makuru nuko ntegereje Imana nawe Inoseni nawe turi kumwe nawe urahari n'abakobwa banjye basikaransiya barahari ndetse uretoko twagiye ntegereje Imana nabo arahari rwose turi kumwe abantu bose turi kumwe uretse abo bana batatu kandi bavyumva n'abandi baturanye bose twari duturanye ari nk'abana ba Kanyamibwa Kanyamibwa bazi kandi duturanye to abantu abo bana bose uko bari mu mashyamba bakwiye kuza dore ko uwabajutse ngo bagume iyo ngiyo bakwiye kumwihohotera bagataha.
Nizere yuko iyo mpuruza yawe ba yumvise iryo jambo ry'umubyeyi rireba Jean Bosco Nyirabahunde na Diogene Nzoga na Gabriel ikora iryayo hamwe na Jean-Pierre Kayitare abo bose urabahamagarira gutaha uti
nimugaruke.
Yego
ndabahamagarira gutaha rwose.
Ndizera yuko bakumvise kandi ndagushimira ubwizi nge ndagushimira urukundo ndagushimira ko wihanganye rwo bwose twakomeje kugira ibibazo bya tekinika ariko wagumye hafi ndagushimira ko waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Dukunda abantu bo mu kigero cyawe bakuze bikagaragara yuko ijwi rya Amerika ryumva n'urubyiruko ndetse namwe mukuze muba mudutega amatwi kandi mudushyigikiye.
Umva rero yewe
Karame
ukora kuvuga ngo ubusisi
yego
ubusisi yarafite abantu b'abanyabwenge batubwiraga ibintu bakatubwira mbese uburyo umwana utitenye na se ngo ntabwo yamenye ibyo tekura ziza vuye
yego
abana nababwira kandi muze dutaye abana bakanga bati turapfa naho bari bashoreye uwo waguye mu kivu baramushoreye waragerahera ubonye nabyo bataba bakaza nkababona.
Komera ukomeze wihangane Abimana yaguhaye ukomeze ubarere kandi bakube hafi bagusajishe nabo ngaba bandi nitugira Imana tuzababona nabo baze bakubone hanyuma mukomeze
mu makuru barebe ne kuzasaza bena nababonye batagose Imana mfashe.
Komera Imana zagufasha ngaho rero muze babirigi Francois ukomere wari mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
shaka gasaro kawe muzakabona
wikikintege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona.
Nyina ajya kugenda agiye gusenga ikibeho muri Nyaruguru yagiye amubwiye ati mwana wanjye uzaba umugabo witwa Eric Munyaneza amaze imyaka 27 atandukanye n'umubyeyi we witwa Ikeza Domitile bari batuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza umurenge wa Ntyazo akagari ka Cyutamakara umudugudu wabayi ahazwi ku izina ryo Kuruyenzi. Eric Munyaneza ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Umubyeyi wanjye yitwa Ikeza Domitile ubwo yaje kugenda ajyanye n'abandi bantu harimo marume wanjye bisanga bayaramirwa Karaveri ajyana n'undi mugabo witwa Agostini bari bagiye gusenga ikibeho muri za 1995 itagiye nari umwana. Bamaze kugenda bagenda bagiye ntibagaruka. Ndibuka icyo gihe uwo mugabo wabajyanye yabwiye mama mbese wagumye hano kazi rero umwana utazikerera umwana agahinda. Ubwo rero kuva icyo gihe yagenda yagiye nagerageje gusenga ndashakisha ahashobokaga mbona ndababuze kugeza isaha baragiye twarategereje ababyeyi abavandimwe bose utuzi ngo bagiye hehe.
None se niba numva neza uyu uwo mugabo uvuga gusitine bajyanye barasenganaga gusa yari inshuti ye yakoraga kahe kazi?
Uwo mugabo barasenganaga yari inshuti na marume yari inshuti ye cyane ariko babaga mu bintu byo gusenga cyane ubundi yari mu Bugesera bari barahore mu bintu byo gusenga iyo za kibeho.
Hanyuma se kuba yaramubwiye ngo ibyo byo gusenga wabyihoreye aho kugira ngo uziterere umwana gahinda iryo jambo wararyiyumviye wari ukiri umwana n'uwari kubwiye?
Iryo jambo nararyumvise nubwo nari umwana ariko nararyumvise umugabo yajyaga atubwira ngo hari igihe nzagenda nkazagaruka maze kubwiriza ibihugu byinshi bya Afurika mbizengurutse. Niba rero yarumvaga ari mu gihe cyo kugenda sindizi. Noneho hari abantu bajyaga bajya ahantu bita za Nyabimata, ubwo kiriho na Nyabimata hari umugabo bararaga bitaga nibagiye izina rye, ariko naje kujya kwiga hafi yaho njyayo, maze kujyayo njya no kumubaza nabaza nise aba bantu baje ndamusobanurira uyu mugabo ko yajyaga aza hano no akaza akarara mukaganira bahirukana urya mugabo. Arambwira ati rero abo bantu icyo gihe uvuga baje ntabwo bagezana. Arambwira ati cyakoze haje umwe wari ubakurije, ambwira yuko abandi bateze ikiriho. Ati ahubwo nayo numvaga narabuze amakuru yabo, nibaza uko bimeze byaranyubahita. Ahubwo urakoze nayo nibazaga byaranyubiye, nibaza aho zagiye. Naramwita numva yuko bo baheze ishireho we ajya aho ngaho za Nyabimata, ariko nyuma hajya gusubirayo ngo ajya kubareba amusezeye. Ku byo gihe nta makuru yandi tuzi byagarukiye aho ngaho.
Reka nongere ngusubize ikibeho. Ubwo ugeze i Nyabimata bajya gusenga ikibeho, wongera wibutsa numva ijwi rya Amerika, ni mu wuhe mwaka?
Ni muri 1995.
Kuva muri 1995 kugeza ubu, hari ikintu kigeze kibi kibeho wavuga yuko umubyeyi wawe yaba yarakibuyemo, ari nk'uruvunge ruhabaye hakagira abantu baha komerekera cyangwa bahagwa, hari cyahabaye?
Okay, muri make muri icyo gihe icyo numvise ni uko hariyo abantu bahunga, baba bantu bapfa bagenda, ariko nta makuru mfite niba barabaguye niba baba barahunze. Ariko jyewe mu kwizera umutima wanjye numva yumvise yuko baba barahunganye n'abahunze, ariko nanjye ntazi ngo bari hehe. Nta kintu gice kindi nigeze mpumva kuko nari umwana.
Igihe bagiye gusenga, bavuga ko bagiye ikibeho gusenga, bagiye bahasanga impunzi zari zihari, n'imbere yuko inkambi za kibeho zifungwa?
N'imbere yaho.
Ni ukuvuga yuko niba ibyo bintu byarabaye bahari, bashobora kuba baravuye mu nkambi yenda bakahunga bakajya ahandi hantu, cyangwa se bakaba batarashoboye kuva muri izo nkambi? Urashakisha abantu bavuye mu rugo bajyanye hanyuma bose ntibagaruka? Kandi hari umwe wambwiye yuko yababwiye ati wakwigumiye hano kugira ngo uzatere umwana wa gahinda. Uwo muntu wamujyanye cyangwa wamubwiye ayo magambo yaba yari azi neza ko agiye atazagaruka?
Icyo nkeka yari umukatolika ariko wasengaga Imana cyane, kandi wajyaga ibintu by'amayerekwa cyane, kuko yari ajyanishije n'umusozi wose, ukabona ko mbega atandukanye nize atandukanye y'abakatolika n'ubwo ari umukatolika. Ariko rero ugasanga we yari atubwira ngo igihe kimwe nzagenda nzagaruke maze tuzenguruka ibihugu bya Afurika. Icyo rero nacyo kintu cyagiye kintera kumva yuko wenda baba baragiye gutyo bakagenda bagiye, numva ko baba bakiriho.
Ariko se ukaba unanisobanurira impamvu umubyeyi wawe mama wawe ukubyara yagenda akamara imyaka 27 atarasubiza amaso inyuma ngo avuge ati nasize ikibundi inyuma?
Nanjye icyo nicyo kibaza, nanjye nagiye mbitekereza ndavuga nise ni gute umuntu yajyanye n'abantu bagera muri 5 muri 4 gutyo bageze ikigihe nta gusubiza amaso inyuma. Ariko maze gukurikira cya kiganiro cyawe numva ngize kwizera, ndavuga ni ukwemeze kose, numva n'abandi bantu bagira ubwizange, numva ngize kwizera yuko mbizeremo yuko yazaboneka.
Mama wawe aramutse ariho, nibutsa mu ijwi rya Amerika ko yitwa Ikeza Domitira, niba akiriho akaba ari kumwe na Ngayabarambirwa Claver bagenda muri Afurika bigisha ijambo ry'Imana, niba bariho bakaba wakumva cyane cyane mama wawe n'icyo ushaka kumubwira nk'umwana usigaranye umunota umwe kugira ngo turangize ikiganiro.
Ngo namubwira nti mubyeyi wanjye ndagukunda nuko wansize umbwira ngo uzabe umugabo nuko nayo nabaye umugabo kuko mama yinjiza mbwira ngo umwana wanjye uzabe umugabo n'imodoka uzayigura. Ntambwira nti intego wansigiye nayo narazikomeje nabaye umugabo kandi ndagukunda nuza nzakwakira nk'umubyeyi wanjye n'umuryango wose urahanyura uramukunda uramukumbuye.
Erike mana yakiza n'imodoka warayiguze?
Oya ariko biri mu nzira niba basimaze kubaka rumva rero biri mu nzira nabyo biri mu nzira.
Imana igufashe ikongerera imigisha utunge utunganyirwe icyo umubyeyi yasize akuraze uzakigereho kandi Imana ni gufasha akabakiriho tukazamubona ubwo byaba ari ibintu byiza byaza kukongerera ibyishimo. Ndagushimye cyane kuba warihanganye ntabwo watezutse gukomeza kutwibutsa ubu guti ndashaka kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga natwe twishimiye kukwakira kandi ndagushimiye.
Murakoze cyane Imana mwambagisha.
Agasaro ka Buraga.
Hashize imyaka 60 uwitwa Telesphore Sibomana atandukanye n'abavandimwe be bagiye berekeza muri Congo. Abo ni mushiki we Alvera Kamacurira n'umugabo we Matias Nkuriyingoma. Telesphore Sibomana atuye mu Karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro mu mudugudu wa Matyazo.
Murakurikirana ikiganiro cyanyu cy'Agasaro kabonetse buri gihe ndagikurikirana rwose ntabwo kijya kikunda kunshika. Noneho nkaba mfite mushiki wanjye n'umugabo baragiye Kongo kera n'umwana na n'ubu ntabwo nzi amakuru yabo.
Bagiye muri Kongo ryari?
Bagiye ndi umwana muri 1962 na 2 gutyo na rimwe.
Ni kera birumvikana. Mushiki wawe yitwa nde?
Mushiki wanjye yitwa Kamacurira Alivera.
Naho umugabo we?
Umugabo yitwa Nkuriyingoma Matyazo.
None se muherukana ryari? Wakuze utababona ntiwigeze ubakirigera kuva bagenda?
Uko rero abana bari bafite abana batatu. Abo bana nibo nzi bagiye bafite. Umwe yitwa Nkurunziza, umukuru yitwa Nkurunziza, umukurikiye akitwa Musominari, umukurikiye akaba umukobwa witwaga Mukamana. Noneho rero abo bana bamaze byarinda abana bakinisha ngo baratwika imbeba batwitse inzu yabo ihiramo ibintu byinshi agahinda kararica bahita bavuga ngo bariyumutse ubwo baragenda bajya Kongo. Icyo gihe nkajya numva bavuga ngo bakavuga ngo batuye bakaba ko batuye muri Kivu muri Kigereho. Njya numva ngo hari Kivu y'Amajyepfo cyangwa Kivu y'Amajyaruguru, ariko ntabwo nzi. Ariko icyo gihe baravuga ngo ni yari Kivu Noru bavugaga.
Kivu Noru ubwo ni y'Amajyaruguru.
Noneho nanone abandi bakavuga ngo bari batumba ahantu bita Imuvumo, niba ari Muvumo. Na n'ubu rero agahinda karanyishe nkavuge neza ntabwo namenya icyerekezo cyabo, sinamenya niba muri uwo muryango wabo hari umuntu waba uhari wenda. Aho bari batuye mbere ubu hitwa mu Karere ka Gakenke, bari batuye ahantu bita Ikarukungu.
Bari batuye Ikarukungu?
Bari batuye Ikarukungu hafi y'ahantu bita ku Murambo.
Mushiki wawe aramutse akumvise akumva hari umuntu witwa Telesphore Sibomana umurangisha yamumenya arakwibuka, yagusize ufite imyaka ingahe?
Yasize ndi muto cyane, ariko hari uwo yakwibuka bakurikirana nawe kubera ari imfura ya mama, ndetse ni imfura ya mama na data. Akaba umuhungu wamukurikiraga yari umugabo nawe birumvikana ntakiri, ariko yitwa Munyarugarama Simoni.
Yego.
noneho hakaba hari n'umukobwa wakurikiranaga bita Nyirakarire baracyanye ariko Nyirakarire ye hakaba n'undi witwaga Mwumva neza Yohana abongabo rwose numva yabamenya aramutse akiriho data rero nanone yitwaga Nkunze Umwami nawe ntabwo akiriho na mama yitwaga Nyirabatega nawe ntabwo akiriho
hanyuma se umugabo we wambwiye ko yitwa Nkuringo mama Matias nta bene wabo basigaye hafi aho ngaho utuye
ubu rero njyewe nsigaye ntuye nyine inaha muri Rwamagana ariko bo bari batuye mu karere ka Gakenke bari bafite umugabo bari bafite uwo musiki wanjye yari afite umugabo wabo witwaga Rukazihogo
nawe nta gakuru ke uzi ntiwamenya niba akiriho
nawe nta gakuru ke nzi ntabwo namenya niba akiriho ariko muri uwo muryango harimo undi muntu witwa Serishihe
none se ninde usigaye mu muryango mugari w'iwanyu ninde ukiriho uretse wowe ku buryo wabwira amacurira ati abangaba baracyariho uzaze kubasura cyangwa uzatubwira uherereye tugusure
igaragara cyo umugore w'uwo musaza witwa Munyarugarama uwo mugore aracyariho
yego
aracyariho usibye ko ubu ngubu arwariye mu bitaro by'Inemba aracyariho ariko nanone n'umugore w'uwo mugabo wa mukuru wanjye witwaga Mwumva neza nawe ngo mudamu we aracyariho usibye ko Kamacurira bimuka bagenda Mwumva neza yaratari yazana umugore ye ariko aramuzi cyane Mwumva neza rwose aramuzi pe
naho se Nkuru Nziza Musuminadi na Mukamana amakuru yabo
abo bana bishwa banje rero bahise bagendana n'iwabo ubwo ariko nabo ziza twari mu kigero gisa n'ikingana nubwo nari nyirarume ariko twari mu kigero gisa n'ikingana bose ye ubwo rero agasozi rero twari dutuyeho bakitaga Mwumva
Mwumva hegeranye na Mataba bwana Sumana rero ndagushimiye cyane kuba witabaje agasaro kaburaga kugira ngo turebere hamwe ukuntu twagufasha guhura na mushiki wawe mwatandukanye dore hashize imyaka irenga 60 hafi 61 mutandukanye n'imyaka myinshi ariko urakizera ko bakiriho niyo baba batakiriho ariko bakaba bafite abakomokaho bakiriho tuzashakisha turebe aho baherereye niba bari muri iyo Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se bari mutse bakajya handi ushobora no gusanga baraje bari aho ngaho mu Rwanda ariko batazi aho uherereye ushime cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho ukomere
yewe imana ibaho umugisha icyama nkazumva amakuru yabo rwose murakoze cyane nkunda kucyumva icyo kiganiro rwose imana ibaho umugisha cyane nari naravuze ngo mbese mama icyama nkabafatisha rwose tukavugana
birabaye muzeye ni bwiza nanjye biranshimishije
murakoze cyane rwose pe
ngaho ukomera ugira umunsi mwiza
murakoze namwe mukomeze kugira umunsi mwiza kandi Imana izabahemba nabonye mukora akazi katoroshye
murakoze mwebwe mudufasha kubikora
mukora akazi gakomeye rwose kandi ukingirakamaro nuko murakoze cyane namwe ndabashimiye rwose
agasaro kaburaga karabonetse
ni kuri yo nkuru y'umusaza Telesfor Sibomana dusorejeho ikiganiro agasaro kaburaga nongere mbashimire kuba mufata mu mugongo ababuranye n'ababo mukadufasha gushakisha mukaduha amakuru mbibutse ko iyo ushakishije uwawe ubinyujije hano ku ijwi rya Amerika iyo tubonye amakuru tuyatangira hano mugerero mwumva kenshi kugira ngo amakuru abare bakeneye batazabacika. Mbibutse kandi ko iki kiganiro kibafasha mwese kandi ku buntu. Muzirinde ababasaba amafaranga babizeza kuzabageza ku gasaro ka Buraga, impuhwe n'urukundo mu byimakaze. Mugire ubuntu nyabuntu. Naho ubutaha ku ijwi ry'Amerika mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.